nana nthalo la mbela abaningi bangidlalile sithandwa same dala zula zula funa nana nthalo la mbela abaningi bangidlalile sithandwa same dala zula zula funa nana nthalo la mbela abaningi bangidlalile sithandwa same dala zula zula funa nana nthalo la mbela abaningi
Sengitholile ubambo lwami umuntu engizomthanda ngimphilile angimbonise inhloni ngokuthi Sengitholile ubambo lwami umuntu engizomthanda ngimphilile angimbonise inhloni ngokuthi Sengitholile ubambo lwami umuntu engizomthanda ngimphilile angimbonise inhloni ngokuthi Sengitholile ubambo lwami Umuntu engizomthanda ngimphilile angimbone isimhloni kodwa I wanna come back sit down ngikuthande I wanna come back step some time like you I wanna come back sit down ngikuthande I wanna come back step some time like you I'm now to my life see to you la mana Umuntu engizomthanda ngimphilile angimbonisa inhloni bodlugasha Ngitholile ubambo lwami umuntu engizomthanda ngimphilile angimbonisa inhloni bodlugasha
Some like you.